buscarme lo más grande, de lo más grande. 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 Dame lo más grande, de lo más grande. Da la pena de venir, da la pena. Da la pena de venir, da la pena. Uma yenhlole mkangele uthulo thulini umfano yolwa nami. Uma yenhlole mkangele uthulo thulini umfano yolwa nami. Ekhaya kubo ngomthaba uthulo thulini umfano yolwa nami. Uma yenhlole mkangele uthulo thulini umfano yolwa nami. Uma yenhlole mkangele uthulo thulini umfano yolwa nami. Ngiyomusha yangisibhamu uthulo thulini umfano yolwa nami. Uma yenhlole ngenduku uthulo thulini umfano yolwa nami. Uma yenhlole ngenduku uthulo thulini umfano yolwa nami. Uma yenhlole mkangele uthulo thulini umfano yolwa nami.
Kala masizwa nithi insimbe insizweni sinqa salodolo esidumo udunuza gide ngamadoda ezigidi gikade demanda edidi uzinja ziyamluma ziyamphuma kodwa ikosiwa neyingcoco zesithuku umahla zakhelene yodwa ukhuleka edwa ujabula ujabulela umzala angajabula kuyayifuneka levela uzinja zimkankilimi inkomo onkaka kodwa ngeke menzela uzosidala uzinqu zendlovu egcobe phansi ematontoni azingqingeni uzinja idlile mengadlanga zozedla emcimbini kamakhelwane usitsha sincane sifana bonke abantu abalambile ngishimpamona. Umzimba mkhulu ngesikhulu kuyabiza uba mkhulu ngoba kudinga amakhulu. Uqhupha kazi kuyisa diva lempano yangane enyokeni. Umthunzi okazi imfazi bamba inja yakho ukhala kakho ngokushesha ubokhulu. Umqondo le ngqondo uqonda umqondo ngasisha abayigqoka imingqopho yemiyezana kangqondo nkosi engesheni uvesi kwazulu-Natali ejula bathi sisha othisha solini ma-haters iwont give you attention because I'm busy like a big time to make a business. Thank you God for giving me bathi sihine now I'm shining like a sunshine. Ma-haters are shaking as I overcome. Isikhwaga sempengana le umntwana uyisise kakulwa ngoku usuxolisile uzothale nembila yithusa ingabe edlaleni ngimdlayadla yodwa kwaphela ukudla emadleleni uhlayo olungahlani isilimo esinolanga sokulima singalulami esidala ngeke ngibuze emabhulweni mfowethu ngeke ngibuze nje emabhulweni ngibuze nje ngeke ngibuzele nje wena yini-ke umsebenzi wakho wena ngisho wena impela msukuweceleni ngisho wena impela ngisho wena impela ngisho wena ikhathi yozawushaya umfana oqoma ukudungela esilungwini ngoba uyazazi umfana wenzane ngithe uyazazi umfana wenzane uyazazi umfana ngameva ehlasesehlathi namhlaba owahluleka umathina njalo kade wehluleka inyanya ntulu ngokunyanya intulu manje umhlesegezini ozayishaya intombi kantulu sophuza ungubani umbovuti amalinga umane unyaka wehlanu wakhona wazikweni abanye bathi uqhafa uqhafa beyitudela ngiphuma phansi ebhesane ematimantolo emvoti ngakhela inkosi ucele ensizweni-ke lapho-kenensizwa zangamhlaba futhi insizwa ngihlabakanyakaza zonke igodla ngakithi ngikomvela ujojingwela ufe yishaya nombuku umbangweni ukhulu awu amahlathi amnyama madoda awu kwamhlakazazo ngakhala wazanalela le kombulwane kojikjini Sakala, the Kala, the Kala, the Kala, the Kala, the Kala. Umkata says it's a Zaka, the Hamlet, the Majamatis. Yaga 22 and wasn't who calls and alone, there's a fella as mean. That's all that I've heard. That's all that I've heard as done. If you learn a sub-loose and it's not going to happen like you said to the Nam. And this is called him to abuse and sister and to ask his king is in the side looking at no king such a woman. I don't have to abuse my ticket together. Because the sun is out of the time I conquered that coffin. I'm not going. But it's all right into America. Fuck. I don't let you say, me, they don't be. I don't let you say, me, they don't be. Come on, I'm a phone to the house of an again. Friend, I'm not going to tell you. No, 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 no. Tell you no. I just spoke for a while. Zakala, man. That's in the side to me. I'll pass my career, my daughter. But in good and my daughter, good. Oh, I'm going to pull up on the side and I'm going to pull up on the side. Oh, I'm going to pull up on the side. You can't even see what I'm going to do. I'm going to pull up on the side and I'm going to pull up on the side. 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 Ngizabo nokhabazela ngiphinde ngizabo nomakhaya phansi esingi mabuvini awukhuphuka lapha shop mthandaza ufika uNkulunkulu ngobhizi sabhala izinto zakho zokufa usapoliti angidumele kendini waphela nomasikandi usepolitini ngoba mina ndedele ukusena abanye abayikhosa kodwa bephika iqiniso awukuzishi ubakhiya ngegcoba abanye bengiya ngendulo wabuda umuntu sakudisisa samofi asekuphelele ukudinga. I'm not going to be able to get a blow. But I'm not going to be able to get a blow. But I'm not going to be able to get a blow. I'm not going to be able to get a blow. I'm not going to be able to get a blow. I'm not going to be able to get a blow. I'm not going to be able to get a blow. I'm not going to be able. But I'm never in danger, of course. Kubeyan Kabami. What's on the village is doing, but I want is doing. You feel like it's all one else, or some, hey, I feel I'm simple, my toilet. In Dombi, a Tulamawan. Oh, what's that? I'm asking to many born Gomena. But you first tell them, I'm getting some, go back to one again. But I'm as a matter of in condition, I'm a clean assistant, I'm going to say, choosing for my dear. Oh, my daughter, yes. I'm going to go to the hospital.